mona dumbu ku soti mamai ku soti mamai tani tiada talashe qalbi ga dadi qalbi ga dadi ana qasuma sehde ada batagan tubtaka go maale hatta tembe soud gaga la flanga tembe so taxo 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 you win a rush you win a rush you win a rush you win a rush you win kolka soo dhacay wake kolka soo dhacay kaaga miya kolka soo dhacay wake kolka soo dhacay kaaga miya halka ku saaran rakab ka dambana maani ruuh halka ku saaran ha iga reebani maani ruuh kazani konge feroce feroce shakurose Uganda Maria Rosa Rosa Lagos dancing my coast dancing my coast so taxo so ta love so taxo so taxo so taxo so ta love so taxo so taxo you win a rush 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 you win kolka soo dhacay wake kolka soo dhacay kaaga miya kolka soo dhacay wake kolka soo dhacay kaaga miya kolka soo dhacay wake kolka soo dhacay kaaga miya kolka soo dhacay wake kolka soo dhacay kaaga miya